Mandina genti umwi bomo biafre bablu nuno wanila ina nabatunu na balea amunam de kano nyendunu na lunu munu nusina redo biafre London newe teru nuzi na 11870 kilohertz na kwa 11.87 megahertz kinko mutana shortwave muna tabu masebu neba na kwa Dr. Chukwuma Egemba ina nabatunu na ina natunu nyongwe mkozyunu nabatunu na balea bablu ina bikunu boso so nyu chebele diunu notu nyea okwanan ndi nwe internet bi kan na tunu Ghana www.radiobiafralondon.com bi ko e ban kunu geso kwanyi na bali atule ihanyi ngwani wetere unu bi ko ne tu fugoge agama se ka ande mun hana unu na bali munnu nu kehu kelunu bi ko dr gamba kelendi o mande negente
ndi o mane gente umu biafra umu ibu e bo bilu nu nu wanile ana me kelunu
biko tabu ayi na gota ni isi ulo kubwe puta kama anyi na sonye mwem duogi kebegi biko kelen ni mandi negenti
iba ni mamma na ndi ibo nje
uwe na puto eno kwi keni hina ya nanga nuolu geba
ima na hwa de ndam kama na mamaka hiya hiya mako zina ite buku ya ma fata sada aga memory program kumu nye mnuolu ndi ibo negenti biko nati ya nenti nige nenti na uru kukwana kwa ni rumbo unu chita kule nye mna limpa kwa gwa ranya sena oke okay, anaheri nyonye mwanya
ine kuna radio Biafra mwanya anyi na eba iche kota ima i kosiri ndo uwa inye na mene egwa hana inye na mene ndi ibu na odege mana obodo Nigeria biko aye gagosi sosisi wotere nisio kwa anyi na abale ya nke kata owu bwapu nime ya wona ana ikuna Buhari onye ndu Nigeria noge garaga wokwa onye ana po chief he was the chief of defense staff as well isn't it that's what at one point big odron ndron ndron chiti na CPC ya kwe ya
that's right
anye na ase na onye yuku na 2015 ni heka inhege mene upudo Nigeria na okokada na Nigeria ma oro na ndia wute mwete kwa chitwa winyo onye yuku kama na ide yede nuku beke onye yuku na if the election is rigged in 2015 there will be anarchy and war in Nigeria and the federal government is responding anyị na-ekwu na okwu agbara ọkpụrụkpụ hie nne ga-eme ka ọ na ọ ga-abụ naanị ya ka anyị ga-atụle yọchaa n'abalị a ka ndị ebe anyị nwee ike ghọta mkpa ọ dị na ha hapụrụ ugwu awụsa lọtawa ozugbo ozugbo n'ihi na ha na-ekwu na-ekwusi ike na-asị na ihe ha na-ekwu biko unu kọwaa ka anyị ghọta maka ndị na-ege ntị ndị chọrọ ịkpọnụ ihe ha na-ekwu bụ na ma enyeghị ndị awụsa ọchịchị n'afọ abụọ afọ atọ na-abịa abịa 2015 ọkwụ ya ma enyeghị ha ọchịchị na ihe ka ihe ga-eme n'obodo Naijiria anyị na-asị na ihe dị otu ọ dị mma mgbe ha si otu a na-ekwu okwu ole gị ndị ha bụ n'obi imegide ma 2015 uru biko taa gboo
ya ịmara ndị igbo si na agha amara ọkwa ya anaghị eri ngwọrọ mana ebe onye dịka Buhari na-ekwu okwu dị etu a na-eru unu mana Buhari anaghị ekwu okwu ụmụazị ọyị ha dị na very serious man. He has been a very good military man and has been a very good head of state that some people will even want to die for him. For example, one of his best friends was a man, he's a man called Professor San David West. He has been San David West now. On the way, my Buhari is not going to be a man. He has been a Reverend Pastor Bakare. On the way, my Buhari is not going to be a man. Mgbe a na-ekwu okwu dị otu ihe a na-ekwu na ndị igbo ka a na-achọkwa igbu again kama ihe Buhari ga-egwu anyị ewo na ma ọrụ na ndị Hausa nweta ha ọchịchị ebido gbube ndị igbo because according to them na Jonathan Goodluck bụ onye igbo
ọ bụ ebe o siri otu a dị biko Dr. Gamba ihe gbasara igbo presidency ka ekwere ihe a ga-eme ya ọrụ na ugbu a onye ejiọ nọ n'ọchịchị a na-egbusi ndị igbo ndị igbo pụtazi ewepụta isi ka ichere n'uche aka gị ichere na ọgwụ maka na ndị igbo ga-epụta ndọrọndọrọ ọchịchị na 2015 egwu president Naijiria ọgwụ ya mere ha ji na-ekwu ojii okwu a ọgwụ ka ha yie anyị egwu ka ha tinye anyị ụjọ n'ime ka anyị laa azụ hapụ ịpụta ka ọ bụ gịnị ọ bụ gịnị butere ụdị akparamagwa a na ebe ndị ya nọ n'ihi na egbu okwe asị gbuo egbu egbu ọkwa ndị igbo jiri gwa ọsọ ọwa anyị nwa ka a ga-egbu otu a redio Biafra si na-ama ọkwa ya ọnwụ na ọ dịghị mma ịgwa ndị ebe anyị ka ha mee ike hapụ ugwu awụsa lọta tupu e gbuo ha na 2015
ndewo achọrọ m ka m ghọta ihe ọfụma ka m nwee ike mara ebe m ga-etinye ọnụ ihe abụọ m chọrọ ịghọta nke mbụ ese na Buhari si ma enyehu ndị ugwu ọchịchị ni 2015 na aga ada na ọkwanụ na yawuru na erigri election na emehu election otu o kwesịrị ịdị ndị mmadụ atụọ vootu agụọ vootu ha otu ha siri tụọ ya ka mmadụ na ịga bịa gadegharịa ihe ndị mmadụ tụrụ na vootu na ọhịa m chọrọ ịghọta ya wụrụ si na Buhari si na ma eme election ndị mmadụ atụọ election jiri obi ha tụọ election agụọ ya kpọọ rezọt otu ahụ siri dị anakwata ya ma ndị bịara ndị observers ndị bịara ile otu a na-esi eme election ndị ọha na eze kwerezi ee otu anyị siri dugo ejiri tụọ vootu agụọ ya ọwụ taa ka o siri dị ya wụrụ n'ọwụ ihe ahụ ka ọ na-ekwu ekwetara m ya wụrụ ya wụkwasị na ma ndị mmadụ tụọ vootu agụọ ya aga n'azụ gbaa mkpu okpuru degharịa ya n'awụghị otu ndị mmadụ jiri tụọ vootu n'agha ga-ada ma ọgba aghara ga-ada ọwụ ihe kwesịrị ileba anya ya wụrụ n'ọwụ ihe ahụ nke obu n'obi ndị mmadụ ga-asị nwekwara ike ikwenye na ihe okwuru si bikos all this while a na-eme election na-eme elig election etụọrọ ehu vootu ọkụkọ abụha n'ọchịchị ọ dịghị mma ya wụrụ n'ọwụ ihe a ka ọ na-ekwu ndị ga-sọpọt ya ga-adịa ha rebitio biafra ga-sọpọt kwa ya kama e nwekwara usoro a na-eji edozi ihe mebiri emebi kama ya wụrụkwanụ na ọ sị na ma atara ụgba ma atara azụ ma ndị Awụsa enwetaghị ọchịchị kom 2015 na agha ga-ada mgbe ahụ ka a ga na-asị ewei ọwụ naanị ka ndị nọt ọwụ naanị ka ndị ugwu ka esiri ha mere naijiria ọ naanị ha amụrụ ha kọwụ ha ka ha na-achị naanị ha naanị ga-achị na otu ahụ adịghị mma
ọ dịghị mmotu kama ihe anyị na-ekwu bụ na nke a Buhari na-ekwu na ozu ga-ada na agha ga-ada ma ọ bụrụ na ndị Awụsa enwetaghị ọchịchị n'ihi na ka anyị hapụ ịtụ okwu mbọ ihe ọ na-ekwu bụ na ma enyeghị ha ọchịchị na 2015 na agha ga-ada anyị na-asị ụfọdụ n'ime ndị ụfọdụ ndị igbo anyị na-asị na ọnwụ n'oge erula mgbe onye igbo ga-aga ịchị Naịjirịa iwepụta igbo prezidenti anyị na-asị ebe onye mba mmiri na ebe ahụ ugbu a na-egbuchi anyị ka eleghị anya ihe mere nwoke maji na-ekwu ụdị okwu awụọ ka o tinye ndị igbo ụjọ n'ahụ n'ihi na ọ ma na anyị wụ ndị ụjọ mgbe ụfọdụ ka o tinye anyị ụjọ n'ahụ ka anyị nwee ike hapụ ịpụta ebe maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi na anyị pụta na a ga-egbu anyị na ugwu Awụsa anyị na-asị ọ bụ n'oge erubeghị ịgwa ụmụnne anyị ka ha si ebe ahụ lọtawa n'otu aka ahụ ọ ga-adị mma ka anyị gwa ndị na-achị achị n'ala igbo wụ ndị gọvanọ ka ha nwee ike kwado mezie ebe anyị ka ọ dị mma n'ihi na ịnabata ụmụnne anyị si nabata na ọ dị mkpa biko taa gboo
ya biko dịka ihe ma nwanne m nwoke dọkịta na-akọwa ma eteleji metere azụ ihe Buhari na-ekwu ka ọ na-ekwurịrị nwaanyị enyeghị ndị ugwu ọchịchị onye bụ ndị ugwu ihe Buhari na-akọwara ya ọrụ na ya abanyeghị na pawa marakwa na Buhari aga na AMPP owe ọ daa ya pụta form of his own party daa so Buhari chọrọ pawa by all means so this power ọ na-achọ by all means ọ bụ naanị agbụnwe Naijiria so no matter how ever my rig election made the election election has been rigged in Nigeria since 1960 onweghị onye anaghị erig kama onye rig kara ibie but ihe anyị na-akọwa ahụ ihe Buhari na-akọwa ahụ dana igbu ndị igbo bụ ịnakọrọ ndị igbo their properties
biko were igbo onwe onye na-akpọ anyị n'igwe biko nke a bụ redio Biafra London biko gwa anyị aha gị n'ebe isi na-akpọ
onye nnamdi onyeebe eze ndị igbo na European Community
ndị igbo nwe eze na European Community biko ewere igbo
ihe m na-ekwu what I'm just talking about is the statement of the elder statesman a person like Buhari the former head of state
biko nwanne anyị nwoke ewere igbo ka nwanne anyị ihe wezigbote aha gị nọ ihe eji mara gị ihe nne na nna gị gụrụ gị na ihe ọkwa n'aha nna gị
mụwa na onwe m I am the person in question is CBN ọnwa atọ anya
ndewo gaa n'ihu
I'm popularly known as Eze Ndị Igbo in European Community in London in Italy in Germany to mention but few
ọ bụ gọwa na-achịkọta ndị igbo n'ebe a niile kpọrọ aha
the main issue is behavior of the former head of state Buhari
yes
next it is so producing and is something to incite a violent inciting terrorism in a country like Nigeria that the world had known as being corrupt from the past leaders, from him down to the people that are ruling now, both the governors, who are embezzling millions and billions of dollars while the hundreds of millions of people are being suffering in poverty. The money and the wealth of the nation in Nigeria is in the house hands of few. But that does not warrant him to make or incite to people who are suffering to take weapons, to be killing people, slaughtering people. They are human beings. He needs to apologize to the nation and to bring to question him. Even though his question of rigging election is not good, but he went to extreme of making such a statement, where people have no value of life because of poverty and suffering, they are using the money and buying houses in Western world, England, Switzerland, Belgium, in America. We have few individuals are buying jets, planes, buying properties.
Yes, but we know this is what we're telling our listeners, that the poverty in Nigeria, the suffering in Nigeria, the fact that people cannot go to hospitals, people cannot go to schools, people do not have any meaningful employment is because these people, of which Buhari is one of them, has been busy over the years siphoning money, stealing. And they are wounded. He needs him. And for the Okwasi na kamana beke. That's why I know people buy any can in against him. We cannot buy any people. And all one day, when they galaga, when they go, gafuro muako go ugaku ko. When they go, ganye niya ndio logo. Oh, hageji agwande ndiora. No one day, I wound him. So he may obudade yemamenoza na ya noza ano. Umuake mugakono. Ingeji si keno budo. All one day, patra na agwanye na mahemote gosete hebusi ende madu. I na si ingeji otu odene ma.
I'll be head of when I'll be na I'll be the match aso ani. One head of budo when. Maka no kachukwa ni hejo. No kachukwa ni heje deko den chinga. Ne para ni hejo ka den chinga. Onye de chama de chabuhare. Ekwesịghị ikwu ụdị ịtụ atụmatụ ọjọọ dị otu ahụ. Ịbụ isi ụmụ Igbo, ịbụ isi mmadụ n'ihi na ohi ihe okpukpe ya, n'ihi na ọ na-efe chi ise ya. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ha kwụsị ịbụ isi ụmụ Igbo ha na-egbu na Maiduguri, Kano, Kaduna, Jos.
Ndị Igbo nọkwa n'ebe ahụ na-eme gịnị? Ndị Igbo na Kaduna nọ na Jos na-arụ ụlọ, na-arụ họtel, na-arụ ihe niile dị iche iche. Ala Igbo tara nchara. Ọ bụ gịnị mere ha ga-alọta ala Igbo bịa arụ ụmụ ihe ndị a? Ha ma ọnwụ n'ugwu Awụsa.
Ọ bụghị naanị kwanụ ihe menụ bụ ndị gọvanọ ha na-achị ha, ma ndị na-achị Imo steeti, ma ndị na-achị Anambra, ma ndị na-achị Abia steeti, ma ndị nche chere achị buru ego kaadị ịmụ ijide ha ka ha wepụta isi ego niile nke ha buru ego ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo na-ebe akwa, ha kwụsị ya.
Ụmụ
Igbo mgbe ha na-achị ịzọrọ onwe ha maka ịzọrọ aha ha Biafra, ha dị mma ha pụọ, kama igbu isi ụmụ Igbo, ọ ka mma na ha chewara n'udo. Ọtụtụ obodo na-ekọwara. Biafra dị mma ịnọrọ onwe ha.
Ọ wụ eziokwu. Biko, ndewo, onye ọma ndewo. Ọ dị mma otu isi kpọọ anyị ka ọ gbara anyị ije gị n'abalị a. Biko taa gboo ka anyị ihe nwanne anyị nwoke rụtara aka. Ekwekwe elukwu ala ekwu okwu gọvanọs. Ekwuo nta kwuo ime ekwuo okwu gọvanọs. Ọ bụkwanụ gịnị mere ndị gọvanọ ndị na-achị ala Igbo agaghị ahazi ala Igbo nwee ike ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa a na-egbusi egbusi alọta? Ọ bụ gịnị mere anyị ji chọọ ọwụrụ ọ na-amasị anyị otu esi na-egbu ụmụnne anyị na mba ndị ọzọ biko?
Nwere ihe ga-ama bụ na onwe ihe dị iche na egbe na egbe. Onwe ihe dị iche na gọvanọ ndị na-ala Igbo taa na ndị Awụsa. Onwe ihe dị iche. Mana bifo anyị wụrụ gọvanọ n'ala Igbo, ị ga-agịde aka onye Awụsa gaga nara ọda. Ọna ọhụrụ ha anọghị iwepụta ezigbo mmụọ na eziokwu were si ka imezi ya n'Igbo, o nwee nke ka ị nweta gọvanọship. Now, coming back to what Buhari is saying. Now, Buhari is not only reporting himself to Nigerian masses or Nigerian public opinion. Buhari is also reporting himself to the outside world, especially those world that know what happened. Okay, look at what is happening to the Liberian president. Look at what is happening at Kosovo and all those people that fought war. Now, Buhari should be tried for inciting violence in a very, very democratic setting like Nigeria. So it is not only that he's making noise and talk all this rubbish. The world is listening to what he's saying. Eventually, Buhari must be tried outside the world. Now, secondly, there is no need telling the Igbo people to leave Maiduguri or leave just to come back home. No. So we, even though Radio Biafra is not campaigning for violence or meeting violence with the violence, Radio Biafra is campaigning for civility, democracy, and be prepared to defend yourself anywhere you are. Buhari is not the leader of Nigeria. So if you move Habaso, every time Habaso, I can't acquire one place. Babu should be in place. Babu, no. So I won't do that. Violence. You both have every right to defend their lives and defend their properties.
But that is correct. Because when technology is about and one nine worker na it was on his genius in a text. On a thing, he hanging the Kuna Balea. Nandi Ugwa was on with Boko Haram to defend the Hausa, Fulani, population, civilian population.
Right.
And when the OPC, Namba Yoruba, to defend Yoruba civilian population.
That's right.
And when the men to defend the Niger Delta population.
That's right.
They defend upon the population of Ndibo. This is what people are asking. On one night working at Juna, oh, it's unfortunate to see a text message you send around.
Yes.
But on one night, who is defending the Igbo people? That is the problem.
We might usually wait to have a text. Look at what we are saying. Let me check one look. We go back to issue of massa of Nanibo. Because of that fear. So, I wouldn't have the mass of the men question called what should this question be coming out?
When India was on came in here, Ebe, Imana Masop had interested in Inhe Basara, Eluago, and violence, as they call it. And they said, okay, India was okay, go on a cook, go on a cook, Nasina, Ndibo, defend yourselves in the north. I will get money on the defend the woman. I won't cook, I get defend the woman. Shovel, I get defend the woman. In all one day, I will be boogie. Jebe, Jim, my Jota, Jim, and in a baby boogie. Can I say, I defend yourself? How are they going to defend themselves?
They will defend themselves because of what I saw. Let's see, we are trying to be funny here. Now, look at the OPC on Malayat. The OPC people, we tell their people, we are here to back you up. Defend yourself. Demand people, the organizers, we say, okay, we are here. Defend yourself. The Boko Haram is itself. Somebody is.
So, I'm going to get deep. We're going to have to defend
themselves. Can I come in here, Beacon? We, in one way or the other, undermining or underestimating what the Igbo people can do. Mgbe ị ga-amata ndị Igbo n'Igbo, mgbe ihe siri ike, ị ga-asị na kedu kwanụ na mọwụ ihe a na-eme n'Ugwu Awụsa ugbu a na o sibeghị ike iji wee kpọpụta ka ndị nwere ike pụta defend chekwa obodo ebe ndị ala Igbo na Mohano. Mana ihe m nwere ike ikpe gị na nkwawụ mgbe ọ ga-eru even taa ha nọ. Mana emeghabeghị mgbọdụ ị ga-esi na adịnọwa onye eze ya pụtara ihe chikarị ibe ya. Mana mgbe ọ ga-eru ị ga-ahụ na adịna o nwere ndị ga-apụta sị na ihe a na-eme akarịala ya. Bụzi enwere m ike itinye ya n'egen ihe gbasara ihe Buhari. Ihe Buhari na-eme, what he has said is a direct challenge to President Goodluck Jonathan as the chief security officer of the whole federation. It is a challenge to Jonathan. It is up to him to take the challenge with his security agencies and know what to do about it and call Buhari to order. Radio Biafra, of course, we are not going to school him or tell him or what to do. But as the chief security officer, I don't think that he will be there sitting and allowing an individual to cite violence, to call people to raise up arms against the federation, against the security, to call into question the security of the country.
But doctor na hele manya ka mkuo ihe gbasara 25 meter band. We give you 25 meter band. Okwa ni we internet bi ke ige mota ni na www.radiobiafralondon.com because onye na lonely one nam de kan mo wonye ndu na tagbu ma segbu na kwa doctor Chukwu ma ege mba biko na abali ode ka anyi nwe bere nsogbu na akara nunu geje nweta anyi. Our line is slightly unstable this evening. If you have been trying to get through, please keep trying and eventually we're able to come through. Now, the difficulty that a lot of people are having is this. If as we said previously, the northerners, the Hausas in Nigeria, they have Boko Haram to protect them. Somebody is paying Boko Haram. Oh, when they were to Boko Haram,
that's right.
So we are beginning to think that Nelega and Abu Haram are one of them. Because if he's not one of them, why should he be talking about violence in this way?
He has been accused and directed to, connected with that, with Boko Haram anyway.
Okay.
Now, if you listen, to the interview you've granted by this man who calls himself a civil rights campaigner, what's his name again? Who was challenging Jatangiri Log to give him a call so that he will tell him the only man he will talk to that will stop Boko Haram. So this man knows Ahmed Obama, whatever they call him. So this man was also saying that if Jonathan Goodluck can call him so that he can give him a telephone number of a man, the only man in Nigeria in the north who can stop Boko Haram.
And who is that man?
This man, we call himself the civil rights campaigner or back or whatever they call himself. I don't know. It was all over the place, all over the 2 days ago. So what we are saying is that Buhari has not been the only person who knows how to make boisterous statements. Now, it is like my colleague said, Jonathan Goodluck, well, he's a real academic man, he's an academician, he knows how to reply. But he shouldn't come in a country in Nigeria and say, if the North cannot come back, so happen. He is not the owner of Nigeria. Therefore, the Igbos in Nigeria, in Nigeria, in Kaduna, anywhere, that's what I'm saying. Someone has to coordinate them, to organize them. Who is this person going to organize them? And this is why Radio Biafra is asked to say, we are against violence by any means, but we are in support of you defending yourself.
How can they defend? Iman, defending yourself is theory. How can they defend themselves in practice? How? Because I'm a queen here, governor, I'm a bush in the banyan. Or we'll kill them because they're a banyan. Up until what time?
But Matob is there. He's there. He says he has intelligence. Who is connecting these people? So Boko Haram were their leader, Mamadou were their leader, OPC were their leader. So who again?
The thing is that now Matob have come out to say that they are non-violent. They cannot be seen to be arming people. They are not in a position to perform that function.
But not in terms of when they bring that into your life.
Okay, and that's why,
even in Britain here, Britain is where we live, we are against violence. But not to pay you in your house, someone will bring violence to your house. You have to defend
but
yourself.
But you're not going to defend yourself with pure water bottle. You're not going to defend yourself. Somebody has to arm them.
No. You can defend yourself. There's so many ways. There are so many ways you can defend yourself.
You can't defend yourself in the context of Nigeria without bombs and guns and all the rest of it.
Right.
You can't do that. It's not possible. It's wishful thinking.
Yeah.
It's not how can you defend yourself by merely wishing to defend yourself.
Those people that are being killed, those people, head of state is there, Buhari is there, the finances of these people, what happened?
Because they don't,
there,
because the people do not have the means to defend themselves.
So Igbo have no means to defend themselves.
No, please, gentlemen, we should direct this line of argument so that our listeners will understand it properly. Now, Matob, you mentioned they are non-violent, but I can guarantee you, when the going gets tough, when the security of our people is being threatened, when the security of our people, the core territory of Biafra land is being threatened, I'm quite sure that people will rise up to this challenge. After all, when we were challenged, when the security of the Biafran people were called into question in 1966, somebody came up. Yes, someone came up. We rose to the challenge and took measure to defend our people. Do not underestimate what our people. You want me to say, look at the person, look at that organization. But don't be surprised that when the going gets tough, the tough will get going.
No.
Our people will not fold the hand and allow themselves to be killed. The resources and the logistics will be in place when the time comes.
What our listeners are interested in knowing is, there is no need wishing something that can never happen. How do we defend, practically speaking, what is doable?
But the people you are to hear, you are listening. Nobody is even saying anything. Have you seen any Igbo man that come out and say something like what he's saying?
That is what you are saying.
Uh-huh.
So that's part of it. No, it is not, because that means that what you are saying then doesn't hold. What you are saying is that they should defend themselves.
No.
Hang on.
Oh, what the hell you were put on a neku here, would you hear behind the equipment? I can't pass the Bukhari neku. One day whatever put on a neku, and the body on Ugasaka, yes. No one in the behind the equipment. Can you hear this as you put to a young one Nigeria? But oh, one you want a quok, or one you want a message. I think we know young man in Kashiobi. We know about what you know that I have to be. No young father. So, we have to know if we hear the impossible. Like, how? Nobody, they can hear that during the war, we lose about 2 million people. But where? Boko Haram, we're passing the Kwebehano. That's why I had a gorilla tactics. So, nobody be new wealth, and nobody be all over the place.
Because at what point is at how many people? Is it 500,000? 1 million? 1.5 billion? What is the cutoff point? At which point will we then begin to say that enough is enough?
Right.
Because every day people are being killed. All we get is wishful, hopeful thinking, hoping that something will happen. But nothing is happening because, as I was saying, these people who are supposed to give leadership, they're not giving leadership. As you can see, Buhari is giving leadership to the Hausa people.
Right.
OPC and Yoruba leaders, Yoruba people, are giving leadership to Yoruba people.
Right.
Even our South cousins, there is leadership. Many people, there is no, in the absence of leadership, there is no leadership in Igbo land. What has to happen to make these people be able to defend themselves when the time comes?
Okay. Obviously, our listeners, you people know that we are broadcasting from London and we are putting in challenge. If you, as an individual, or if you know of a group that is in existence, maybe are they still operating underground, waiting for the right time to raise up? As I said, I don't know. But I will have this feeling, the belief that when the time comes, I will not be able to tell you that it will be at a given geographical time or calendar time, or when a certain number of people is killed, then they will come up. But we are now throwing this challenge. Now, if there is somebody there, if there is a group there that feels that they have got the capacity, they have got the support, logistics, and otherwise, to rise to the challenge Buhari and Boko Haram is giving us, it is important that you let Radio Biafra know so that we will be able to empower our people, let them know so that they do not panic that they are coming to attack them or kill them, that we don't have anybody to defend them. But I'm quite sure that when the time comes, we will not fold our hands and wait our people to be annihilated.
Thank you very much. If you're just joining us, you're listening to Radio Biafra from London on 11870 kilohertz and 11.87 megahertz on a shortwave band. I'm Nnamdi Kanu, your host. I have with me today in the studio Dr. Chukwu Megan Banta Wumasebu. We are looking at a very critical issue. We are very, very sorry. We do apologize because our line seems to be playing up this evening. We can't take as many calls as possible from you, our wonderful and esteemed listeners. The difficulty that we are confronted with Nigeria today is that people are going about beating the war drums. The people being killed in Nigeria are Igbo people. The people being slaughtered in Nigeria today are Igbo people that are the ones suffering. Every other group, every other nationality within Nigeria seem to have an idea of where they are going. There seems to be a unity of purpose as to where they are going, what the outcome is going to be. In Igbo land, it is every man, every woman for him or herself. How can we defend ourselves on the streets and in the towns of Nigeria with this type of mentality, with this type of approach? It is not possible. I think it is about time that our people will have to abandon selfishness. What are we doing as a people to coalesce together to have a strategy, to have an agenda, to be able to defend Igbo collective interest, not your personal family interest, but Igbo collective interest, which is where the governor should come in. As Nenwa, as Nigeria can come on a Igbo, Umunanya the stranded and abandoned Lugo, the answer is no. So that it seems to us very clearly that no way here, other people in other areas are doing that Igbos are not doing. I can worry here, Nemendi Igbo Gaji, Hapa Igbo, Gary Boss, and I get Mabendi also, especially Banabu Hebu.
Okay, let me come in here. As you said, Buhari have made several unsuccessful attempts to be president of Nigeria after his since he removed his military uniform. Now, unfortunately, we have got some Igbo serving governors or those who have served before who have interest in the so-called Igbo presidency, which we are not interested in. Now, because of the fact that I understand that Peter Obi have got interest in 2015 and that Rochas Okorocha is also nursing ambition towards 2015. Now, because of these nuances, because of this, their respective interests, they are not comfortable enough to come out openly and declare their stand. And again, they are also making efforts to put their house in order, which we are yet to see a tangible result. Therefore, the governors are in a very tight corner. Well, are they going to come out openly now to say what the to challenge Buhari or the sorry, Tabo, remember it is you that they said that it is you, of course, which I concur, which I know as well, that the North are instrumental in their being governor where they are. Uh-huh. So they will not ideally do anything that will antagonize them with the people who put them up.
And that was the reason why I'm saying, ndi Igbo si na nwata nne ya dinyere ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Because na nne ya akwadori akwado. This is the reason why, you see, it is rigmarole, it is going around, it is a chain reaction. Because of the attachment to how they get their governorship, because of the attachment to how they go to oil concession, because of the attachment to how they steal the money and put their pocket, they will not come out and challenge Buhari on behalf of their own people. Now, if you take one of them, this was the reason why Oji Nwonyi Igbo, Gashi, Omuhonye na Akwadue, Mpado di Chiche. As far as ndi Igbo na-abọ na eto opotrasi Buhari na hin emedi wrong na ni na eba umunne anyi no na eburu no ika hu ndi Igbo ga ebido megare ba ha so so onye dugwere consistent ni ekwu na ihe ndi Igbo ndi obure di Obiafra ndi Obiafra ka aka mma mmuru obosi a onwe be onye Igbo putara asi like e si ndi Igbo unu no na eburu no mbikendo agu oguru oya si ndi Igbo unu agbaji no so for money ego mo ga eburu na na ọkwụrụ hụrụ ihe iji meke ndị Igbo mere enyihu ya unu nọrọ unu agba n'ọsọ beto nwebeghị onye Igbo pụtara na nkwụsị ndị Igbo dekwa ihe unu ga-eme dekwa ihe unu ga-eme laka sed nwata nna ya dị iri ochi ọ na-eji ọkpa agbawa ụzọ bikọs ọ mara nna ya kwụ ya n'azụ.
Ọ bụ eziokwu, biko ọ bụrụ na unu na-abata abata, ndị nna lụrụ ha ụmụnne unu si na redio Biafra London na-ewetara unu ozi na 11870 kilohertz nakwa 11.87 megahertz nke unu ga-enweta na shortwave 25 meter band. Ndị unu alụrụ ha biko nnam dị kanụ na tabu masị bụ nakwa Dr. Chukwu Mege mba. Ihe ndị mkpa anyị na-atụle n'abalị a wụ ihe gbasara ogbugbu a ga-egbu ndị Igbo. That's why we're saying this, because Igbos are going to be killed again in giving greater number in 2015. Is that correct?
Yes.
N'ihi na ma onye awụsa nwata ka ọchịchị na 2015, nke a sị na Boko Haram na-egbu 500 here, 600 here, will be nothing. They will kill even greater numbers.
Ịma challenge na-enye ndị Igbo. Ọ bụrụ na o nwere onye ga-apụta kwụrụ ka ike mba mgbe ọ nọ ndụ kwụrụ, Boko Haram ga-abụ with the following day. This is the challenge. Because ndị Igbo nọ n'ugwu Awụsa bụ ebe ha nọ. Ndị Igbo nọ n'ugwu Awụsa ma ndị ha bụ. But o nweghị onye na-akwado ha sị na anya ịnụ ya, ihe ọ na-eme ya mere.
Ka ekwena anyị maka ndị a na-adọkwa na ndọrọndọrọ, how do we define leadership in Igbo? And it seems to me that our definition of leadership is somebody who only got your table go outside to tell you as a camera and get up and kind of throw that. That is only the reason. But leadership is standing up in a time of crisis and being counted.
That's right.
So in the and how we bully the where are they now? The Queen Kim Neku was standing. The same way that Buhari is coming out and threatening fire and brimstone. First, Buhari is saying Nigeria, Nigeria, that Nigeria will burn if the Hausas don't get the vote in 2015 to rule Nigeria. I now just say, how was that vote in 2015? Do you think Nigeria will go to the south again, ever?
It will not.
Now, because of how Buhari loves his people, remember during the time of Abacha, remember the time of PTA or whatever they call it?
PTF.
Yeah, PTF. Who was in charge? It was Buhari.
Of course.
Buhari was using the money to channel all the proper drugs in the north without anyone in the south. Buhari was using money to champion all the good roads in the north. Buhari was using the money to improve agriculture in the north without in the south. So what I'm saying is that Buhari, because of his stand on his people, there is no other Hausa man who will come into Kano to campaign the day Buhari will be in Kano. No matter how the radicalization of Kano, no other Hausa man except Buhari, the day he will come in Kano. To tell you how people love him, all these are Arimajeris. Yes, they love him. So in Igbo land today, there is no particular Igbo man who will come up and stand up without Ihoge Erite, because as far as the Radio Biafra concerned, all of them are here like for Abateke.
So there is no, it is a crisis of leadership in Igbo land. There is no leadership. That comes back to the issue. So why would people then present themselves as credible candidates? Why do we have to be very squeamish and very cowardly about our belief system when it comes to Nigeria? Like voicing our opinion and telling the world what we think. Or you know, when the onamati case in Ebundi Bonugu Hausa, must we be losing people and blood being lost? We are losing lives in the north. Hello, this is Radio Biafra London. Biko Gwanya hagin ebi tinakbo.
I'm Reverend Bob Obi. I'm from Yorktown, Virginia.
Virginia, or
in the United States.
The United States. Biko Gani, who can you tell you why in the Queen here, Basara, Neno Nani here, in the Queen Basara Buhari, or to Buhari is in Nigeria Gabonko, na 2015, man, I was saying what they got to say. Anyị na-asị na ọkụ a Naịjirịa ga-agba akwọkwa ndị Igbo ka a ga-egbu n'ugwu Awụsa ka ihe unu na-ekwu gbasara ihe a n'ihi na ọ dịzị ka anyị ndị Igbo dịzị ka atụrụ na-emeghị onye nche onye chi ebe otu ọbịa gbuo anyị ọla onye chi ebe otu ọbịa gbuo anyị ọla ihe dị otu ọdịnị mma.
Ihe mere na ụkpala ọkpọkọ gburu ntị siri ya ọ chọla ijiri gbọwa ndị Igbo sị ha were ọkụ akpịrị ego pụta n'ugwu Awụsa. Ha lata n'ala Igbo n'ala Biafra. Ka anyị nwee efe chọọ ihe anyị na-achọ, ọ ma Buhari ọ sị na Naịjirịa na-agba ọkụ kpọrọ agba mmiri ka e nwee ihe dịrị Naịjirịa. Anyị bụ ndị Biafra, ihe anyị mawu onwe anyị, Naịjirịa na-agba ọkụ ya gba n'ọkụ.
Kama ihe anyị na-ekwu
nwa ya dị ndụ bara anyị ihe, ke nwa anwụ bara ihu, ya nwa anwụ ihe rie, Naịjirịa agba ọkụ, oho, anyị lawanụ.
Kedu kwanu ebe ha ga-alọtakwanụ? Unu ahụrụla ka ala Igbo si dị, ọrụ adịghị, ụzọ adịghị, o nweghị ihe ụmụaka ga-arụ, ndị nọ n'ugwu Awụsa na-azụ ahịa na atleast na-ahụtụ nwa ebe ihe na-apụta nri ha ji na-atụrụ garri nne ji ezinụlọ ha erimeri. Kedu kwanu ihe ha ga-arụ ma ha lọta n'ala Igbo?
Mgbe ndị Juu lara gbakọrọ bido lawa n'Izrel mgbe e nwere Izrel nwere nation, e nwere injinias, medical doctor, ihe a mara igbe ihe a na-arụ, ịzọta esi. Mgbe ha mara ha nwere ihe a, maka ha ma ihe a kwụrụ la. So, ndị Igbo ha lọta ebe a lọta fọs, ọ nwụghị ihe a ga-arụ na ọ nwụrụ ụzọ ha na-azacha. Ọnwụ naanị na ndị na-afa na-afa etu ego anyị na-atụ ego ka wee na-eri.
Ọnwụ
ihe dị mkpa banyere ịdị na-eke ntị, mekwa emenye anya n'ihe ndị mbụ, ndị nwere independence a n'ụdị anyị na-achọ. Gịnị ka ha mere mgbe ihe dakwudoro ha? So, Israel is our example. Let us look to Israel on what they did when their people were leaving a European country to return to Israel. most engineers and medical doctors that left the European nations went to sweep the streets until they started the caboose.
So
in now they decided what they needed to do for the progress of Israel. What is in your heart? Can you knock it up in Basra and Basra Biafra?
Reverend Obi Kimen, I am already known where you ban you were reverend in America, and that is in don't pok around you chupu. I don't act pok around you chupu because they would eat a radio Biafra. Come on, I hide the poo for the Ewedo and I hate you after you. Look at this lady, you wear my auto. Can you go to him? But he might have gone when the buy the shoe goes, not at a village, huh? Not at a village, and the village here, see him, chair, huh? Sir, let's go to another village and wound out of her. Another hack, huh? Not a hank, not a hebe. Has you well, sir, not a looking up, they kidnap over her. Has you well, sir, not a woman who have had a school. Had tried by school and I have bribe. Now, you see, oh, what a head teacher. Or do you have a head teacher in the barn? Have you realized yourself, starting from the leadership? Okay, nenu mbe ndi boka haram mbe ndi mendu bebidro mweka ana kwa nke ndomba mili ana ya wu onu ne ukuru ukuru ndomba mili yeto obuho njeriba state Edwin Clark a Louisiana champion. Yes, December Edwin Clark was against Jota Goodluck. Now, December Edwin Clark, who's your young guy, now for time of the contract, and I can't do that good again, Dozo, because he has been shouting for the benefit of his own people. Ndibo, give him a little bit of your time, realize you and I will do this thing for the Igbo people. Rather, if you come out to sacrifice, if you come out to help, if you come out to do anything, Ndibo, it is working, Nana.
Bible could say kingdom divided against itself can never stand.
That's right.
Because only one down, most people are ignorant people.
That's right.
When you have greediness and you have ignorance, two vices, these two vices will win a people. But how do we deal with such ignorance and the greed? It is by what you're doing as Ethiopia and London. We have to start telling the people, educating our people. Where you are going will lead you to ultimate destruction. And that is not what we're seeking. What we're seeking is to build a nation that the black man all over the world will someday say, oh, now we can understand why these people have struggled all these years to bring this nation back to existence. If you do not have that, knowledge. If you do not have that, self-patriotism, no matter how we fight or what we sell, what we struggle, to bring Biafra to an actual transformation, we will fail. But what we need to do now is to whip up the enthusiasm, the zeal for our people to understand why we are in this thing. Okay?
I was joking there will be because Dr. Gambana Kweba, Dr. when he said you Reverend Obi, the American Abuanya.
Reverend Imenepo, him to Ajoke, a tomato, Mawihe, Ibnobi, Ewerike, Ime, Ijiwe, Pado, or encourage a purposeful leader to emerge from and within our people.
Well, look at how Ojukwu came to lead the Igbos during the Biafran situation. I have always believed that circumstances breed leadership. The circumstances we are in now, seeing what is the fate of our people, whether it is in the North or Lagos or so forth and so on, eventually, good leadership, what we're looking, we're not looking for any leader. We are looking for a servant in leadership. Somebody who will offer himself to serve the people. This leadership will eventually emerge if we, first and foremost, the Bible says, go to God in prayer in all things. And we serve the Lord God, his purpose for this nation called Biafra. If you put God outside the whole thing, I am not in it. I am in it because I know the vision of the Lord God Jehovah for this nation called Biafra. My purpose is that when we get Biafra, we will establish Biafra as the third nation in the whole world that is founded on godly principles. That's all.
Okay.
There will be a man because onion rolia will Reverend Bob will be used in Virginia, United States, not one. Because I ekelege about you, because never any better. Ni na deka Reverend Chineke mu anya enweghi Chineke were ezi okwu were ihunanya were idi notu na aga njem wa aga enwe isi anya enwe ike na were ha na ati ebe obule ino otu obule ino nime ebi ku unu gba mbo jiketa aka onye owula were ta umu ya ala si ihe anya na adu akwamaka odi mma nke ndi Igbo ka Biafra nwe ike nwere onwe ya na obu bu Nigeria ku ihe anya na adu ihe ndi a niile.
Reverend Obi concord what I have always been saying, that the circumstances will prop up a leader from among. Will bring up a leader. And when that leader emerges, the difference will be very clear. It will emerge. Let me link this to what Buhari said and get our people ready. Now, Buhari is not only throwing challenge to Jonathan Goodluck as the chief security officer, he is also throwing challenge to all nations and nationalities that is in Nigeria today, more especially our Biafran people, the way that have associated, identify ourselves as Biafrans. He is telling us, by 2015, we will take back our power. Where will you be? Then it is now for us to look inward to say, what is it they are going to be for us? By the way, what Buhari is saying, he is probably concurring, justifying what the security report CIA gave about Nigeria more than 10 or 5 years ago, that Nigeria as we know it will not remain as it is before or after 2015.
That's what America said.
Yes.
And it seems it is coming to pass.
Absolutely. So, as a people, dear friend, we should start now to think inward. What is it going to be for us? And this is the most why, personally, I am personally not interested in Igbo presidency. I am more interested in Biafra. Let us look inward, fortify ourselves. As Reverend Obi said, as we have been saying, unite ourselves as a people and pursue our purpose of achieving a nation of our own. And
yes,
let Buhari take his Nigeria and go away and leave us alone.
And do with his Nigeria whatever he wants to do. Ihe anyị na-ajụ bụ, ndị ebe anyị mgbe ọbụla na-ekwu okwu presidency, presidency, presidency. Ihe anyị chọrọ ịjụ bụ, is there anybody existing within the current crop of Igbo leadership who is more likable than Dr. Nnamdi Azikiwe? That's what we want to know. Is any of them who matches Dr. Nnamdi Azikiwe both in stature and in vision, in sophistry and in philosophy? Or any of them match here?
Absolutely.
But Nnamdi Azikiwe, Nigeria and Libya accept him. They didn't like him. Despite what Dr. Nnamdi Azikiwe did for Nigeria, Nigeria never ever accepted him. When the Igbo emere onye Igbo Senate President, how many of them became Senate President in about 2 years? How many of them?
About 10
of them became Senate President.
They were taking it turn by turn.
How many Senate Presidents? Mother of governorship in Anambra State, over 50 of them came out. What we need to ask God, is, did Owenye Chineke Tivanyi Nime that is self-destructive? Where is this self-destruction, this self-hatred, where is this coming from?
Well, all are different within ourselves. All are different within ourselves. Therefore, you can't say no more than you see, my name is Hanya, look at the video being from America. In the other country, you can't say no more than you are interested. You are president, you are president. I don't have a job, but you are not a job. Okay, what are the parties president here? In the party, you go, put up on your carriage. That's not what I mean here. Maldonia carriage, because the numbers are saying, oh, yeah, Gato, he gave the
question. I want to marry in the Gatina.
I want to marry each other. I want to marry at university. In fact, in the Western world, there's what they call surplus economy.
surplus economy loss to requirement.
So ebe omo macha ya kita university omo macha ga ga office enwe ni gana za iro enwe ni na za train enwe ni na za re kufu aisha enwe ni na menkema enwe ni na mibia. So but anyi ni ne ani je ka tari ga Abuja, it doesn't work like that. So ndi igbo unu enwe ni that to echiche unu enwe ni that ngomi unu enwe ni that purchase unu enwe ni that abam he ga ekwu. I don't know. We don't have 300 parties in Anibo. Yes, all democracy can be. But we don't have the deadline. I say, we follow the gap. Ndozo, unagari tukule ndozo. All your partners are about to be angry. We can't even.
Come on, here in Ajibu, I become Ajibu Doctor. Have we demonstrated anywhere since the Second Republic? Ever put an arm down to world for MPP? In the foreign day was on in the Barack Obama came and even have any MPN. I was also not in MPN. I do work on an assay and where my front, my vanguard, and it was in the way which is even friend on drop it in a new book. I am asking, I am not joining him, but for the name of Nathan Bam Bam Bakula. I am not just saying, oh, we can't see me hitting a casino or any or casino or Brundi Bono. Can you see a cage? Why, yes, I have one, yes, I can do one, a cock or one in a book. Can you hear me? You see a cage? Why, yes, I know you mean the book. I got nothing more than one year after the book. Come here, can you buy a go? Ana sana na ebunu na kaduna una bala funtu wa ebunu eba huna bala medugre ebunu eba huna bala bauti ebunu na batu na bala madala ogugre na ari anyi keo dinjo keo di dolibe na anyi nime mra gine jina pa kwa kano manu
nande ema ejo ajuju 100 times you will get 100 times answer that not today, not tomorrow, not in future. God has not forsaken us. He will not forsake us.
But now, I imagine, have we sinned against God? Because this is Radio Biafra, we speak the truth.
Yes.
Have we sinned against God?
Yes, we have. Now, after all, hold on a second.
No, if we have sinned against God, have we sought for forgiveness from God?
That is where the question I cannot give you absolute answer. As for, have we sinned as a people collectively? Yes.
What is the sin? Hold on a second.
It is
written, you have to confess your sin. What is the sin?
It is said that in the Bible that we have all sinned and fallen short of God's glory. In the same manner,
we are here to give people the right. Ndị Igbo mere mmehie. Ọwụ otu Chineke akere ndị Igbo kere ma ndị mba mmiri ụmụnne anyị ma ndị Yoruba ma ndị Awụsa. Ọ bụ gịnị mere ndị Yoruba ewere otu olu? Despite all their political differences, at the end military kata agbo n'eku, even at the 11th hour, they come up with one consensus. How was that the same thing? How many bushes were hanging over? How was that?
Oh yeah, only me I get in a house.
Only how many bushes? Oh, lady, oh, we're in Hindi. Oh, we're Kandi. What you make? You make a man on you go.
Oh yeah.
Men in Hindi, name.
Oh, we're in Hindi. We're men. You see. Chineke ọ ha pụtakwala ndụ ụka anyị, ndụ ụka nke ndụ be anyị ga-abụ ha na ha ma adreesị Chineke, ha ma telefon nọmba ya, ha ma ebe obi ebi, ya eche nwe ihe na-agara ha agara. Chineke kechara ihe dum n'ụwa, ọ sị na ya kere nke a, kee nke a, kee nke a, kee nke a, gaga na-emebi ihe ya kere eke. O nwere mgbe ndị Igbo na-eburu ihe ndị Igbo ji efe onwe ha, ihe ndị Igbo ji mara onwe ha jee ree tie ego akpa. E nwere egbe ndị Igbo na-anọ ihu ebe a na-emegbu nwa mmadụ ịnaghị ekwu okwu. Ọ ya bụ mmehie. O nwere ebe ndị Igbo na-anọ, ị tọrọ nwa onye ọzọ jere, ị na-emegbu nwa onye ọzọ, ị nara onye ọzọ ihe o nwere bikọsịrị ịkarịrị ya, ị nọrọ fụ ebe a na-ajọ njọ, ị naghị ekwu okwu. Ihe ndị a bụ mmehie. Now, mgbe a rụchara agha, ụmụazị be anyị ọbara, ụmụazị a mụrụ ọhụụ, nwaanyị gbakọta ọzọ, o nwere otu nwa ọtụtụ nakọrịta, sị kama a ga-egburu na nke ọzọ, onye nke a nwụọ, ka agha dabiri. O nwere mgbe ndị Igbo si ewuo ka anyị jekere jekere Chineke na anyị pụtara apụta. Biko Chineke, o nwee atụ anyị wee megbaghara ndị Igbo emebeghị ewu ruo taa.
So n'ihi na mmehie ndị Igbo mere megide Chineke hiri nne.
Ọ karịrị na
agụta. Kee ka a ga-esi pụta ọgwụla sọsọ ndị Igbo ka a na-asị na abịa tụrụ mmadụ were gwa ọgwụ ego. Ijide nne nne gị ma nne papa gị asị gị kpọta owu n'ihi na ị na-achọ ego. Ego bụ ihe awụ mmehie nye Chineke. Anyị gburu ejima n'ụwa a, ihe awụ mmehie. Ihe ebe Chineke nọ. Anyị apụta egbu ụmụnne anyị 3.1 million. There is not one single memorial.
Yes.
Owu Ofuke ka a manyere somewhere. See, this is a remembrance of the people that died in the war. anya hapu ihe ndia na aga achiwe gunugwa wota. That is why God abandoned us.
Right.
Because Chineke gara hụ anyị n'anya ebe anyị na-eme ihe ọjọọ kwa ụbọchị, ihe ọjọọ na-amụba. Onye pụ ya ga-akpọrọ were ala onye ọzọ ree, etie ya si ifu. Ịpụ gị ga-isute ego, gbata akwụnakwụna gị, bute ego, zụta ego n'ohi, gị lọta, etie gị si ifu. Ndị mmadụ na-eso gị, sị gị na ịwụ ọsọ. Enwekwaghị ihe a na-akpọ nsọ ala, dị ka Jọsito Pụta na-ekwu. N'ala Igbo enweghị ihe a na-akpọ nsọ ala. Ị gaghị emegide ihe ndị a merụọ ala. Ị merụọ ala, gị kwa ala. Tupu adọpụta gị n'ọbụ ịnọ n'ime ya. Ọ bụ gịnị mere anyị ga-eji mmehie Chineke kwa ụbọchị ndị Igbo na-emeghe ọbasị nọ n'igwe? Anyị adịọbeghị mgbaghara si Chineke adịghị ama ama. Lekwe lekwe ihe anyị mere. Anyị rere ụmụnne anyị mgbe slavery. We sold our people
for slavery.
Rukwe n'ụbọchị nke taa. Ịkpọrọ nwatakịrị gị sị ka ọ bịa gbara gị bọyị na Lagos, zụọra gị ahịa, zụchara gị moto spare parts. Ọ zụcha moto spare parts, oge ruo mgbe e ji edu ya, e were ya gwụrụ ọgwụ ego, chọrọ ihe ị ga-eji ya eme. Not that we believe in that nonsense, but it is the fetishness. The evil that is associated with money making. Bekee na-akpọ ya mammon. This thing has gone into our system na onye ga-azụta ego n'ohi anya anaghị ajụ ese gbochi zụta ego ya n'ohi.
Okay, Nnamdi, lọwa lọwa. Ihe ndị anyị na-ekwu wụcha ihe jọrọ njọ n'ala Igbo na-adị mma. And ọkwanụ ebe a ka Radio Biafra pụtara jiri pụọ iche sị, ụmụnne anyị, anyị atala ụkwa jere unu eze sị, lekwanụ ihe mpụ niile nọ n'ala Igbo na-adọlata anyị ala, na-eme ka mgbe ọbụla anyị chọrọ ịdị n'otu ihe, otu ihe ma ọwụ ihe ọzọ esi ebe ose bịa n'etiti anyị, bịa tinye ọdachi, ma ọwụkwa ịfọm pati, ma ọwụ ịfọm frenship, ma ọwụ ịfọm asosieshon. Ya wụrụ na anyị ekwuole dasị, lekwenụ anyị agụchiela ihe niile na-eme na-adị mma na-eme n'ala Igbo. And Radio Biafra ejiri ohere a na-asị, ma anyị adịghị dịka obodo bịa nọkọta otu mgbe bịa sị, lekwenụ ihe na-eme na ọ dị mma, ndị ihe anyị ga-eme ka anyị were kwa ala, ndị ihe anyị ga-eme ka anyị were kpeere Chineke sị a na-emehiere as a people. Ma anyị adịghị mee ya, ọ kwụta ka a ga-eji na-agba tum n'ọhịa, tum
n'ọhịa,
ihe a niile na-eme anyị a na-emegide anyị. Mgbe ọbụla a na-achọ ndị a ga-egbu, ya wụrụ our people ka a ga-eji.
Dọsọ ndị Igbo ka a na-egbu.
Biko na ụmụnne ndị na-ege ntị, mgbe ọbụla unu nọ, biko na ihe ọbụla ndị a niile a na-egbu, ọkụ unu wee chee chebara ya echiche. Then kpọkwana anyị ma mgbe telefon anyị na ihe anyị ga-adị mmasị, lekwenụ ihe anyị ga-eme ka ihe ndị a niile dị mma. Mana Chineke echefubeghị anyị, ahapụbeghị anyị as a people.
Anyị arịọla mgbaghara taa, biko ka anyị mechie okwu n'ihi na oge akụwala
afọ. Dịka anyị na-ekwu isi, ma onye amaghị ebe mmiri nọ wee mawe ya, ọ gaghị ama ebe nọ wee machi ya. Onye na-ekwu, ọ na-ekwu ka ndị ọzọ si eme. Ndị agbata obi anyị nwechaa ihe ha na-asa nsọ. Ndị agbata obi anyị nweghị ihe anyị na-asọ nsọ, nwe ha na-efe. Biko na ndị Igbo, ihe anyị na-ekwu bụ mara na amara na ihe ndị Igbo nọ n'ime ya wụ ihe ndị Igbo nọ na be anyị tata wụ ihe a na-akpọ ire obi n'obi, ama ụdị n'eze. Ya bụ ndị Igbo, onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndị ọnwụ nche mgbe niile, unu ara ha n'ụra.
Biko ụmụnne anyị, anyị na-ekele unu. Ọ bụkwana gị na ọnwụ iwe dịkwa n'anya, iwe dị Radio Biafra n'obi bụ na ihi na a na-egbusi ụmụnne anyị. O nweghị ihe ọzọ anyị ji lọghachi n'ikuku, ọ gwụla ka anyị kwụsị mmegbu a na-emegide ndị Igbo, n'ihi na ịgba mbọ ka Biafra nwee ike bata, n'ihi na abalị a ọ na-agaghị eji egwu anyị na-eji apụ na-apụ n'abalị. Anyị ga-akụrụ unu National Anthem Biafra, biko na ọ dị mkpa. Ebe ọ bụla ị nọ na-ege ihe a, ma ị nọ n'ọfịs ruo, ma ndị ụmụnne anyị nọ na America, ma ị nọ na Japan, ma ị nọ na New Zealand, ma ị nọ Australia, ma ị nọ South Africa, ma ị nọ Congo, ebe ọ bụla ị nọ, ma ị nọ China, ma ị nọ na Nigeria, ma ị nọ ma Congo Brazzaville, ma Angola, ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa niile, n'abalị a biko guzo ọtọ, gee Anthem Biafra, biko na ọ dị mkpa, n'ihi ị ga-eche ya. O metụ gị n'obi gị gbanwee, kpeere Chineke ebe ọbụla ị nọ, si otu ọbụla ndị Igbo si mehie, biko gbaghara anyị, ka esi n'ọbụ a nwee ike dọpụta anyị, n'ihi na ọ gwọnwụ ka anyị na-anwụ ihe a. Ndewonu, ka ọ dịwakwa na Saturday 9:00.